mukama wakisa akyusa buli ekigaanye ebyo by'olaba ng'ensozi abifuula emisetwe yalabirira nnyo n'ekutale ezitasika
Bye.
mwaka when season now uje jetu musinze ebitombe kusi when season.